nitawale ewe yawe. Waka mbinguni Yesu wangu,
tutembe na we.
Waka mbinguni Bwana, nishike,
nishike.
Bwana wangu wewe Bwana, tuende na wewe. Waka mbinguni, nishike.
Ndiyo maombia
Bwana wangu wewe.
Inakua
unitawale yawe wangu,
unitawale yawe,
uniongoze baba yangu,
uniongoze baba,
milima na mabonde uniongoze,
uniongoze baba.
Africa inasema.